Mulali. Onako olwaleero otutunulidde ensonga y'abakyala abavaamu embuto ate ssaako n'abo abazijjamu naye ne bagaana okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi obusingako okusoomooza kwe basanga n'obulabe bwe baboolekedde eri obulamu bwabwe. Derek Jjuuko ye musasi waffe eyatunuulidde ensonga eno.
Dr. Faith Nakiyimba akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka agamba omuwendo gw'abantu abavaamu embuto ne bagenda mu malwaliro ga gavumenti ng'embeera esajjuse gubeera liikirizza nnyo kuba wadde kimenya mateeka omuntu okuggyamu olubuto kw'ossa n'oyo amuyambyeko okuluggyamu naye ate waliwo enteekateeka y'obujjanjabi ku malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini okubudaabuda abantu abo ababa bafunye obuzibu obwo eyitibwa post-abortion care.
Mbale myezi 12 wenjogerera egiyise twafuna abantu ku malwaliro abaali bavuddemu embuto 91 nga ku bo 17 okuvaamu embuto kwali kwekwasaganya n'obutabanguko naye nga ku abo 17 abaasinga okukosebwa ennyo ebitundu 75 ku 17 nga baali baana wakati w'emyaka 15 ne 19 kyokka ate era abajja nga buvudde ku butabanguko ebitundu 3 baaweebwa ebitanda kitegeeza nti baali bakoseddwa mu ngeri suso ekyokuvaamu olubuto baabulidinga nnyo n'ebirala ebigenderako so nga mu Uganda yonna kitulaga nti abantu 5% eri abamaama abafanga ebibasse bikwasaganya n'okubeera olubuto babeera bavuddemu mbuto olubuto omuntu asobola oluddugyamu oba lusobola okuvaamu ku lwabwo naye abasinga bakola ki bajjamu nzije tulaba nti ebitundu 52 ku bakyala bonna abafuna embuto babeera embuto tebakigenderedde so era kyovula nti era abasinga okuzejjamu be basinga okusinga ezivaamu ki ku bwazo.
Musawo Dimpuna Nagawa akulira eddwaliro lya Bukeri Health Center 3 nga lino lisangibwa mu disitulikiti y'e Masaka alaze kubireetedde abakyala obutagenda bukyali mu malwaliro.
Obutamanya mu baami nakyo kitukoze ekizibu ky'amaanyi nnyo fena tukimanyi bulungi abaami baffe be bavaako abakyala okufuna embuto. Wabula abakyala okufuna embuto abaami awe bakoma kuzibafunisa tebabawerekera mu malwaliro sinakindi okufuna obujjanja bisinga embuto zino ziba zivuddemu oba n'okwebuuza ku nsonga za post-abortion family planning oba engeri gye basobola okuyitamu okwewala embuto ezo eziba zifuniddwa oba obutaddamu kufuna mbuto. Ekyo kireetera abakyala oluusi nabo okwesuulirayo obwannaggamba ne batajja kubanga abaami baabwe emirundi egisinga webalina okuba wakasenta. Abantu obutamanya nti obujjanjabi buno gye buli era bwa bwereere ekibaleetera obutajja ku malwaliro singa baba bafunye ekizibu. Abantu tebamanyi lwaki obujjanjabi buno bwa mugaso nnyo gye bali.
Dr. Uthman Kiliza okuva mu ddwaliro lya Bikof Medical Center mu kibuga Masaka omukugu mu kujjanjaba endwadde z'abakyala era nga muzaalisa agambye n'amateeka agaliwo ku muntu ajjeemu olubuto ekigenderere nakyo toyinza kibuusa maaso.
N'ekino ng'olubuto lwe lwejjeemu era kimulemesa okugenda mu ddwaliro ng'alowooza nti bagenda kunnenya bagenda gamba nti nze nkoze ki nze ndujjeemu. Ekyo nno kyabulabe nnyo okubeera abakyala bangi bakafiiramu kuba abulidinga n'avaamu omusayi mungi ng'ali waka bagenda okumuleeta mu ddwaliro ng'olubagonze bagamba katugende mu ddwaliro ng'omusayi guweddemu abasinga bafa. Abalala bw'atuuka mu ddwaliro mumaliriza nga mulina kujjamu nnabaana kuba nga ekkubo liririmu lyokka ery'okusitoopinga oba okuyimiriza omusaayi kujjamu nnabaana kitegeeza omukyala ono ali ku risiki ey'okufa ali ku risiki ey'okumujjamu nnabaana ate n'aba nga taliddamu kukola ki kuzaalira ddala. Ebiseera ebisinga bw'okugira abantu bano ate obaleetera okufa n'okusinga kiri nga tobakugidde wano tuli mu kuprotectinga omwana eyakagendamu oba ekisaayisaayi eky'omwezi ogumu kye tutamanyi na muntu gwe kigenda kuvaamu olimu kukiprotectinga ate oleetera okufa okw'omuntu obedde omukulu kuba etteeka eryo obukyanga ligendawo era abakyala basigala bajjamu embuto illegale ne gavumenti ne bw'enaateekawo n'egamba nti kati okugjamu olubuto kalabba era abakyala basigala bazijjamu.
Boogeddeko n'abavubuka nga bayizi mu matendekero aga waggulu mu kibuga Masaka bo bategeezezza ensonga ezireetera abakyala okukola ekikolo ekyo eky'okuwawankulamu embuto.
Obuvunaanyizibwa obubeerawo babutya nnyo kyovula ng'abavubuka ensangi zino bafudde nnyo naddala abaana ab'obuwala bafudde nnyo okubeera nga bajjamu embuto kuba watuuka ku serigamba nti nno omwana kamuggyemu kitegeeza aba ye option iyo kaweka gy'abaasigazizza ng'omulenzi omulenzi yeganya olubuto kwegamba talina kyazzaako tagenda genda mu bazadde abagambe nti oba maama oba taata nina olubuto atina dalangu mwana abadde akyasoma mwana obwala abadde akyasoma eyibira challenge nene nnyo era ensonga gyabeera nayo ya grammatica ngenendu jem bwanawo obulenzi nabo of course tebakyagala kuzaala ne wabeerawo embeera nti ewaabwe tebalina mbulungi kasente songa gwe tekikusanyudde ng'omuntu ne olw'okubadde omuzadde akunyigiriza n'akussa ku kidongo n'otuuka n'olubuto nga ye omusajja tamusiimye nga balina osanga bakagulawundi embi ya family nga walina baka gulawundi embi
mwiki eno jetufundikira ekibiina ekitaba banna mawulire abasaka amawulire g'ebyobulamu kihefe Journalist Network Uganda kyasinkanye banna mawulire masaka ku nsonga ya post abortion care eri malwaliro ga government nga kino kiddiridde ab'ebyobulamu okutya olw'engeri abakyala abavaamu embuto abesigiriza okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi gye twasangidde n'omuwala myaka 22 erinnya lye erisirikiddwa ng'awangalira mu kibuga Masaka yatubuulidde nti yagezaako okuggyamu olubuto ng'akozesa eddagala ly'ekinnansi naye ekyaddako yavunda obukyala bwe naye yagenda okugenda mu ddwaliro nga atandise okuvaamu ekisu ekibi
nina omanyi okubanga okunkuta bukulu oyinza obuga ng'osoma bw'oba osoma soko tunize emisomo gyo olyokoga ne kasinga gye okusoma katika netwali agaddemu embuto okugenda kugyamu olubuto tumanyi oba lulina mpeke tumanyi olubuto oba lwakulira wa gweteeka obwetesigyemu olubuto naye nga tumanyi bizibu kigenda bibiramu waliwo ayinza ogamba nakozesa kino nga nange webangamba nze nekikozesaako nekinkolera mutu ate gwe ne bitagenda nga munne obyamugendera jet singa kiba kikutuuseeko tukiriza omusawo kubanga ffe ebintu byetwakola
Dr. Uthman Kiliza ye ategezeza ku mbeera abakyala abavaamu embuto gye babeeramu nga bazze mu malwaliro ng'embeera esajjuse.
Bakyala abasinga bajja mu mbeera nga bali bubi asooka ku bulidinga ate bwe babulidinga oba bavaamu omusaayi basooka kukozesa maddagala eyo mu byalo kwata kino ne babawa oluwokowoko ne babawa ebiddagala eby'enjawulo naye ng'ebiddagala tebigenda kutaasa kintu kyonna agenda okujja abamu ajja nga ali mukoma abamu ajja nga takyasobola kwogera abamu ajja nga basinga bajja bali bubi nnyo se bwe bajja nga bali bubi naffe ebeera panic oba ng'anyize panic button kati ebeera ssaawa ya kazigizigi ku ddwaliro okulaba nti mutaasa ono omukyala ffe wojja oba olwejjiddemu oba lwejjeemu ffe kye tukola kutaasa bulamu obwo
wabula era ono awadde abakyala abavaamu embuto kye balina okukola nga bakitegedde nti olubuto lwandiba luvuddemu
ne bweoba nga lumaze okuvaamu oba obadde gy'oli yonna ne luvaamu n'olaba omusaayi n'otegera n'oyinza n'okulaba ebitundu eby'omwana nga bivuddemu si lugenda mu ddwaliro kuba olumu ebitundu ebimu bivaamu ne wasigalayo ebirala ate ne bifuuka ebyobulabe ne bivundira mu nnabaana
omukyala oba omuwala okuggyamu olubuto kimenya mateeka mu ggwanga lino era Dr. Faith Nakiyimba akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka nga wayongera okutangaza ku nsonga eno.
Abortion is illegal in Uganda. So if you want to say get rid of that baby who may not survive after birth, but it can also cause complications. We can look at the mother. If this pregnancy is to cause any complication to a mother, you'd rather remove that baby. Because it's illegal, everyone fears. The health worker has fear, but also the people, the girls, the women also fear to come because they know it is illegal. Mm-hmm. But even culturally, when you conduct an abortion, you have that stigma that they will blame you. Why did you have to go for it?
Kulwa kinana mwenda katonyeze biri CBS Manduso Radio. Yabavubuka ab'omulembe Omutebi, nze Deriki Jjuuko nsinzidde eno mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka.